from every mountain
top. Mr. King's baby.
Let me be
what
you're saying. Be a great nation.
Skeleton.
This must become true.
Yo, anzisha sala, hindo mida mazishi, mchaga nsevuta sigala, chajabu natoka moshi, Mickey Wanda. Kichwa changu lo matirio, pesa kwanza, ila shoza geto zina kingirio. Nichona giza ndo dalilo, siku mwema ntanyamaza, siku ambayo Mungu atanizima. Mistari pati, mindo master wezi kali, na windo kila siku wanipati kwenye target. Nikosowe njipange nifanye vyema, staki unisifia fu muziki ukanizima. Napongoza msafala machizo na nita laida, mitajiri mwanya sila nikimbizana na muda. Kwa mbio za vijiti mina zidi kaza buti, hata siku nikifa bendela nusu mlingoti. Paka zefungwa kengele, labdo nivishi taji, hata kama chuki bule sifanye majungu mtaji. Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hilo saya mangamizi. Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hilo saya mangamizi. Nikikosa si complain, jamini kuna kesho bila pain, no kugain. Na pesa ndo kitu ambacho yunge cheka mina bando la mizuka, mpaka Yesu kafufuka mapema kabla Pasaka. Hip hop kwangu kilevi, piga mdundo linashiba, bindo star weli movie zuzi kapa kwa mahaba. Kwa nini sijona special wakati sina taka solo? Nitapambana mwanzo mwisho from zero to hero. Mchana lifichwa na wingu, siku nyota naonekana, riziki po kwa mafungu na snitch hawezi kubana. Niko active think cause mini golden people, punchy liner zina black na zinavuma zaidi upepo. Kama una wivu jinyonge, wenye nazo tujichane, hindo fashion ya kitenge, watoto wanashona sale. Sisa hao nilipotoka Mungu asija kanihukumu, so hata pesa nikishika I supposed to be the same. Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hindo saya mangamizi. Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hindo saya mangamizi. Kulu imetoboa, maslichwa na chechemea, kitega na tegua, flag bado na pepea. Ti muziki na foleni, toki usipemba mapenza. Makweli ni mamini, kwenye mita kuna mjenze. Nikikaza bado napata sifuli, naona wemo na nifunza, na ngoja ntoki kwa zali. Naumiza kujituma mwisho siku bila bila, kama skriza mina kuja mobishi na asila na revenge. Labs wa makilikili, na wemo ilivo change professor hip hop singeli. Wezi udanganya moyo kwamba nauchukia muziki, hata ngekwa kiboboyo bado ndo tamani swaki ndo mani. Samini ndoto mana nyingi ni mitego ni zoto na zamu, zoto kume ndo unakata gogo. Acha ni vimbe hata kama sina appetite,
shule sikukuwa pomanda japo alinita mlanjita.
Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hindo saya mangamizi. Nikishika kipaza wona weka mkono juu, bana mdogo kini nyaza weki mbia kababu. Bila kuanzisha vita hakuna mapinduzi, vichwa panzi ndo mtajuta hindo saya mangamizi.
Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia.